leBhayibheli leBantwana liletha naku
ukuthoma kwendroda okudana ibhalwe nguEdward Hughes ifundwa nguLudwig Galada
sifumaneka ku www.bibleforchildren.org
uNkulunkulu wadala konke nasadale Adam wahlala ensimini yase-Eden nemkakhe Eva bebayabulile bamlalela uNkulunkulu futhi betofothiswa kukhona basekwase kubalanga limbe akakutsheli na uNkulunkulu ukuthi ungadli konke linyoka yabutha Eva kepha ngesithelo sesemikhathini nesimu uNkulunkulu usitsho ukuthi singasidli singasithufwa sitokufa angeke nife kwasho inyoka nitoba njengaNkulunkulu Eva abesifuna isithelo salelo sihlahla walalela wasidla ngekungaleleli uNkulunkulu wenta nekuthi Adam naye asidle Adam ngabe wala wathi cha ngeke ngicale ngingahloniphi livi laNkulunkulu Adam na Eva bona bobabili bebathi kuthi abakagoki base bathunga emacembe bazama kufihla buganu babo tafihla ebukhoneni baNkulunkulu emahlathini ngekushona kwelilanga uNkulunkulu wefika ensimini yase-Edeni abesekavele athi kuthi kuthona sele kwedile ngu-Adam na-Eva Eva wasola inyoka ngekuthi ngiyo le memkhohlisile uNkulunkulu wathi icathekisiwe le nyoka ngitakubangela kubuhlungu lokuthi ekhulelweni kwakho Adam njengobe ulalele livi lemkakho wadla langikuyale khona ukuthi ungadli ngako konke umhlaba sofalekisiwe ngenxa yakho utokudla kuwo ngekukhathateka tinsuku takho tonke tekuhamba kwakho Adam no-Eva bacashwa emsimini yase-Edeni ngobe basebegangile tangalaleli uNkulunkulu behlukaniswa kuNkulunkulu uNkulunkulu wabentela kokumbatha labo kwendiwe ngesikhumba watithatha uNkulunkulu letikhumba Adam wamati umkakhe Eva wakhulelwa watala indzodzana yekucala leyo bidwa ngokuthi nguKhayeni Eva waphindze watala indzodzana yesibili Abheli cobecangu menkosi ngalelinye ulanga Khayeni waletha uNkulunkulu umnikelo wetithelo temhlabathi Abheli waletha mnikelo wematibulo etimfu takhe. uNkulunkulu wakhanga kakhulu ngelisipho sa-Abheli. Sipho sakhayeni akusiso lesamjabulisa uNkulunkulu. Kwaba ntukuthi lokho kukhayeni. Kopha uNkulunkulu wathi angithi nawenta kahle uyamukela na. Intukuthelo yakhayeni yachubeka njalo Khayeni wase usukela umnakwabo wambulala uNkulunkulu wabitha Khayeni uphi umnakwenu Abheli angimathi Khayeni wamphendula asho anemanga ngingumngazi wemnakwethu na uNkulunkulu wase uthatha onke onamandla akhayeni ekulima wathi uma alima umhlabathi angeke usamnika lutho uyakuba ngumhambu mambu emhlabeni Khayeni waphuma ebweni kaNkulunkulu washada ndzodza kati ya Adam na Eva baba nemandeni masinyane Kaini waba nebadukulu netidukulwane letiphindzene tagcwala indzawo yakhe umndeni wa Adam na Eva abekhula kakhulu ngalento tikhatsi bantu bakadza bebaphila kakhulu tunalaba banamfa uma sekithewele sethi Eva wathi uNkulunkulu anginike sethi kuthi ngivale sikhala saAbeli sethi kwakuyindzodza lebeNkulunkulu for leyaphila 912 years futhi inebantwana inehumbi uNkulunkulu wabona kuthi umhlaba wonakele ngobe inyama yonke yanakalisa indlela yayo emhlabeni tonke tilwane netinyoni uNkulunkulu wasitola ngekudzala umuntu yinye kuphela indzodza yayijabulisa uNkulunkulu lena ndzodza kwaNkulunkulu yangu Noah abelungile angenacala abelandzela uNkulunkulu Noah wafundisa emadzodzana akhe kuthi amlalele uNkulunkulu waseNkulunkulu uncoma indlela letsiteyise kuthi asebenzise Noah ngendlela lemangalisako ukuthoma kwendroda ukudana
indzaba levela emavini laNkulunkulu leBhayibhile intholakala kuGenesis kwelesithathu iyokuma kwelesithupha
uNkulunkulu uyadi kuthi sitentile tinto letimbi futhi sijeziswe saloko kufa uNkulunkulu usithanda kakhulu kungako wathumela indzodana yakhe lenguJesu ukuthi itofa esiphambanweni ifele donotetsu Jesu wavuka ekufeni wabuyela emuva ekhayizulwini nyalo uNkulunkulu sekangisicolela donotetsu mangabe ufuna kucuka etonweni takho yisho lokhu kuNkulunkulu uNkulunkulu lothandzekayo uyaphila futhi ngicela ungene empilweni yami ungitsetselele tonodami kuze ngitoba nempilo lesha nyalo ngiphindze ngibe nawe ngunaphakade ngisithe ngiphikele njengomntwana wakho makube njalo funza leBhayibhele ukulume naNkulunkulu ngawo onke emalanga